Tech. Who am I? 20% Kuruti.
EPL Dracula.
One love you.
Chuki so dawa ni chungu na umeza kwenye mitaa. Mungu kagawa ni fungu limenifaa. Jana mimi lewewe kesho ntapata tena. Tuliza mshono meme kwetu mishuma. Japo so sawa vibaya kutreat fire. Dawa ya chawa ni sawa kublek tire. Wajue mandishi msingi mziki wa nchi hii. Kama nitashuda kuna waranti. Uzimie kandiyo kocha tumpe papi. Mambo mukide together as one happy. Muda kukata ngebe bana puwa jibebe. Katika nyege nyege kupunguze mawenge. Chuki na nia yao Mungu atanirinda. Sogopi vizro vya kiri za makinda. With me na maile kabiti twendere. You can stop zire nyonga kitu tembeze.
Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina. Nimejaliwa hekima, heshima na utu uzima. Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina. Nimejaliwa hekima, heshima na utu uzima. Bora wangu wapewe mbe,
wajitane wenyewe.
Wapewe mbe,
wajitane tane.
Bora wangu wapewe mbe,
wajitane wenyewe.
Wapewe mbe.
Shide megonga mlango pengine either. Jifunze kuwa humble for you a neighbor. Thiki merejesha mabango na way back. King of jungle na kupiga waper. Japo so dhambi ujanja ujanja kama baptale. Dunia ni njia moja kama mama lwakatale. Wekaza mwendo waulize nani yule pale. Kwepa skendo no sela wakipo male. Jaribu kuwa happy kwa kutumia track. Ukiimba niki rap together we make it crap. Chuki usifate kwao kufia kufa kwa nja. Tazame mola wako kuna lama ya fura. Mungu kakupa wewe kani njima misina. Together as one happy bila fitina. Kwani kushow love garama ni shingapi. Amani so chafu lipo ni so happy. Jinga utathani mena za sura. Chuki tunaitafune na kula kama Dracula. Nafase chuki so moyoni. Enemy drop wa weponi.
Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina. Nimejaliwa hekima, heshima na utu uzima. Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina. Nimejaliwa hekima, heshima na utu uzima. Bora wangu wapewe mbe,
wajitane wenyewe.
Wapewe mbe,
wajitane tane.
Bora wangu wapewe mbe,
wajitane wenyewe.
Wapewe mbe.
Wape.
Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina.
Majivuno sina.
Nimejaliwa hekima,
hekima,
heshima,
heshima
na utu uzima.
Na utu uzima.
Roho mbaya sina, chuki sina, majivuno sina.
Majivuno sina.
Nimejaliwa hekima,
hekima,
heshima,
heshima
na utu uzima.
Na utu uzima.
Wapewe mbe,
wapewe mbe,
wapewe mbe.
Wajitane tane.
Mola wangu wapewe mbe,
wajitane